Brazilian Studios a Pambio Worship Music. Tumekuja kumsifu Bwana. Hey, asifu Bwana.
Baraka zishuke kama chomba,
hey.
Zikuangukie neema kezi dikukuongoza,
hey.
Usiaibike dunia ikikuchokoza,
kumbuka Yesu ana
shinda hata unapolemewa kumbuka ulikotoka
Bwana atakuangusha yeye ni mwamba imara ukijipata kwenye noma yeye atakuokoa
hey.
Kama siwe baba